Yes! It's your boy, Pip Indexer. Uganda, amazima galinti Uganda iragawa. Uganda yandi bade bulungi, kanaba jiribu banji tulina sirinji. Na yobu soso zobu limu banja amanji, okwe kumpi ya ringo kula ganti mliomu wa manji manji. Tuda mavega we are causing corruption, which may lead to worse of the situation. Many of us I know we are having a mission. Tugate mikono because together we can. Jeteke munga we are uniting a Uganda. Leka tuje weje miti mejava chibanda. Tupede kono busasizi mumiti mamonde. Jasante tuchize mabali. Nechikutu nonye mikwano mwuli nsonda. Kabulirucha weva zomu tonze ya kutonda. Nanze neva zamu kama vya koze sitenda. Manjibofu dolwa muziki wako kutonda. Olubutaga lizo gunjo bulimuwa na Uganda. Botunda ngolo plani za wezi tanika. Leka tuje weje une miti mejapulaka. Tulinga baduba stane chizikiza umawa jetika. Banji tuine vitone, evye nchuka chuka. Wadete tulina opportunity na yetu cha wandika. Na yebuli wembera kukativi, eyo ewaka. Kabuli ya fuka, stanga, kabomo vaka suka. Invest not my crime, mungaji mnola MOC. Echiru jichachi, inga bakulese wansi. Abe mitime mitiafu, mtutamisa ensi. Mnogwe mwade mjeji munga, kastafu, kastanga. Gwantu sapula na ateno damu buwesi. Corona ikiziza, atena yonona. Akosa zazi familia kosa nevalana. Abakadeva frido bulamu wawe. Secho choka kosa na vana. Kativwe mpuli langa mwe bumu wana. Muba bagalide mumabala. Oroko zina. Music is not better than life. Katonwa zina kia mwimu. Mchevyo kulonda vitu tesevya kufotingi. Wadobli omu chimanya agala kulonda. President wali intelligent. Njoba frito vula mubavu lwa politics. Olwa people power NRM nefudisi. Siganyo ingilango ina mission nemu wa mchansi. Ngo kakana mubyo na vyo vazeo kubye misi. Wana Uganda katukole vintevi natu zimba. Katukole mikwano mfuche jina tuyamba. Ejitanya kutule kiri.